nder Niger rewɓe gure ladde ko ɓuri suulude ɗum en yahde golleeji leyɓaade ƴogol ndiyam teno leɗɗe defol e ko nandi e mum pelle yara no rewɓe woɓɓe kolliri wonƴi tiggol ñamri wadde ɗum kulle hunde no ko laatani ɗum en dan saɗorna mawɗam amma gam heɓande o saɗorma mosola waɗi ko debbo jonduɓe capanɗe tati e joyi ɓi wuro kogori tondi kirey kiloji sappo e tati e wuro belle yara waddi masini ni ko e o masin du rewɓe hewɓe no keɓa humtirde murajuji mu'en Hawwa Abdu fammini no ɗum won ɗum yara
mo waddi e terde worre e terɗe ɗiɗi fuu meɗen ni sana jumu gabbe jorɗe e terde ɗen laso kammen ni sirta conaɗe ɗen sappo e joyi nder nyalowma himɓe laso no garni sude neɗɗo waddi wadda ceede meɗen ni sana ɗum nyanne jomum heɓi fuu waran yoɓa
nder nokku to masin ni ko o tawa min kawri e debbo biyeteɗo begunu garɗo faanika jettuɗe ngal gollal gaɗanga
masin o waddani men ko yirna ngam wakkati fuu neɗɗo heɓi gabbe mum wawan defude hirto min gettimo ɗum
yeru faande no fati hamma garɗo nikkude wi nden e jungo o unirta
ko masin o heɓaki no jungo kanni min unirta min bukkirta ɗum amma hanne min keɓi ko yirna ngam cottol e bukkol fuu masin ni min jaar cuutan bukkol gawri mum kanni won min jarta masin ko yirna heɓake
jom masin ni ko o kanko e hoore makko hawji masin makko Hawwa Abdu no heɓa ko humtiri murade muɗum
no fakka heɓake ngam imi heɓa komi humtira haajuji am nde moƴƴinol heɓake mi heɓan ceede ɗen moƴƴinira nondu essence on nde hanti miɗo woodi komi soodiro ngam ndego li orɗum amin fuu nder nisolgol wurtoto yettore Allah
denni
Hawwa Abdu e masin mum ni ko o o yiɗi ɓuytude saɗornam bandiraɓe makko rewɓe wuro ko gori tondi kirey keɓa yettude ngal gollal